la santé biko dantere au Niger
cellal hunduko hunde non ko nimbe jeye bi sanne lele di Niger cellal gombe ko kata sambe burde dum na wala ko dum wodi woni gawure e paungal dum fu rafi cellal hunduko waddata dum dudal na wala ji nangoji bernde fu e nyawni hebte ko way nangude terde bi adama fa neddo no hisa dum du sai yiga nyijemu e ko wite bros kambe nebam wodi jigongol do wana e nyije don tan hata fayoto e dengal neddo kadin hana jigol e sembe sembe nyije hollata ko labi wakati no neddo hojata yiga hunduko mum ko tamintaji tati e jigol ko tamintita ni e jomu jigama gada e yeso fu to yeggitindu dengal mum gani be be no ngare wiide me kambe no jiga kundele mum amma ide lubi dum don gonga no de neddo nyami ne wodi nyamduli takkotodi e dengal yade le nyije neddo don don hautade e jode yata lumno hunduko jom kano jiggol hunduko kile tati hani wade le nyaloma dundu chagal de neddo nyami funam ba jiggol hunduko holare wala emu dum wadi ko minen jama nimbe ngada jewol cellal kundu lemu lele bijegon fumane sewarre der hitande gam nyawnir hese hese maunata kono kam on bawta jewde le hunduko mo sai jewol cellal fame saurire no hoyire gam de ni na wala kam acchama fa boyi idun yottono neddo e jobbal buudi ujunaji sapo amma se on anda basa ko idun woni emo odon bawi yobude buudi keme jeego ma keme jeetati bengala bawde ko sota boros ko yigata hunduko mum bendo ko sorde meden fina tawade jomun haani yakkangal fangal wagida yigga nyije mun dow e leifu ko tawe hana sambe sambe non to nawno nyije
vous l'agressez.